Inu mesia Mugalonjeza Mumba kwaniliza Chala chanu chigaloza Sichila kwita Mwandi chota kutali Mwandi yantila nyali Mwandi chota mumpawi Muyanuntawi The good of blessings The good of grace Of love and mercy Inu ninu mesia Inu mesia
Karanane pamari Ngati nyali Kukanani ndi kafika Kukanani ndi karoa Oh 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 Wabazara Woro seto andi zara Oh oh Ninu mesia Ninu mesia
Popeza ndinu yawe, popeza ndinu yawe.